wash your boy out, Jesus. And the boy got Zadia.
Midlouder.com.
Yeah. Oh no. Just is a fun day.
But that was a cool record.
What you tell me about mama? What you tell me about mama to me?
Chila vushiku lavu ovu mpelelela Kuzkuma na kwa tani wevo nchulirila Atapawa umbipano charo ninga chulirila Na mwani mami kabili wa mwani para makwe Chikemu kofi chove eti fuma para mika Mbamo vale meka mami okufikirisha Batuwe mami jao meka fukufikirisha Kima uyo wina mami iwa tuwaidila Wali wakari sana mami nari bangiri Na wali kwata umu vili mami fukufuma Angana kurole shapa mezungu fukufu Na wali mpira kare mami iwa fukirumbo Kuna pikira niwa wikafu mami balumba Na wali kwata umtishu wa vule tulumba Mafiashi bala kuwa mwani kuka mifu pamo
Wali temigwa mama, wali temigwa mama to me Wali temigwa mama, wali temigwa mama to me
Mfuma patari ila jamu ya likosele nishu mfala mkosu Anadha urukaza kwa rifyara urupato Bajumu life ya ndiari pata so upato Chikondi chatu ni patari kupelela padona Yesha te kwa wabanga wako uzuma Na yesha nango makoro benzeri wakari Police baby kio kuwa vika parubari Bati wakesha mami opu wamba kio bukari Numina mwandini waweka fiala wa makari Narukitete kera wikesho kuntovere umtima Gaulia wapake standovere umtima Gawanji kata alanguwa ichikata Wemwina mwandini waweka fiala wachikata Evokisha fili ufukwari nove muma tush We love it wali pita kare mami muma tush
Wali temigwa mama, wali temigwa mama to me Wali temigwa mama to me Begu pira la bufwara Begu pira tunso mfwara Begu pira la bufwara Na ufuna tunso mfwara Isansara tunso mfwara So chika teo chika shana Isansara tunso mfwara So chika shisha chika shana Wali popo shote piuri mpoko Na funga ni mkondo Nga kuhira mapepi nendi mkondo
Louder.